natamanya nti mama tulumwa. Ayagala bbere, omwana ayagala bbere.